to e mi yidi mi yesito on habaru no Allah lildi Bulus e Barabbas sey wonde nyandere ardibe dina e ngaajina hala Allah der sire Antakia sey be nani bawde goddi bo daga do bi e wodi habaru dum lilemi Bulus e Barabbas ngaajina sey ben do han nani beldum ardibe dina be malti Allah be teddini dum sey be jefti juude mabbe be joni Bulus e Barabbas be sembidini be Barabbas e Bulus be dilli be jaha si e fere fere sire sire be saidina hala Allah sey be jotti sire go be tayi e wodi goddo busado kada o rima o busado sey Bulus yesimo hala Allah yesitimo fa o jabi ne o jabi Bulus rarimo yi holare makko wawata mo hoynugo nden Bulus bi'imo busado umaruga sey o ummi o rugi sey ben don be sire nden fu nani beldum badi ga sembidingo e malta Bulus e Barabbas e malta be sey be bi'i hani men kirisa gay didi gam men sakkana on Bulus nani mone wi Allah tan hani ko sakkante gam kanyoni kisnowo kanyum topata ndiyam hudo fuda jawdi heba ko nyaami nyamdu burto sey lenyol Ibrahim nanoy kangari be ngari e mone be tay Bulus sey be koji be piibe be dagori be kaaje faabe ngurtini be der siire be ngurtini be sey ben tohan tokkube Yesu jawmirawo nanoy kandillo e ngari sey ummini Bulus sembidinimo umminimo sey be jahi Yeso e saidingo habaru Allah sey duñaru dundu jabi ndu jabi der be itti der mabbe sedda ardibe gam wadango ben do han bawde Allah sey be dilli be koti be ngori ben do han be jahi be soito be jibo siri Antakia be jesiti ben ton fu ko wadno ko wadi to han to be jibo sey be getti Allah be jetti Allah gam be Allah omti dammude fere gam ko wa nan habaru mudum